Yeah.
Yeah, Baba.
My feeling make it.
Najiona aje hapo eh. Nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalola shuka digiri. Waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana.